Allora, Tifa, amakuru, natwe turi aho. Ikintu rero gitumye naguhamagaye ntiwayifata, ikintu gitumye nkohereza ino audio, ndabona iriya business yacu mu by'ukuri byapfuye, sinzi, ntabwo biri kugenda. None ndifuza niba wabishobora wavugana na Kumede akabireka akazamuka agataha, tukongera tukabisubiramo twese turi hamwe tukareba icyapfuye. Njye ndumva ari uko nguko rwose, ubishoboye wamuhamagara ukamubwira akabireka akazamuka tukongera tukazabisubiramo. Njyewe nko urabizi ko tumaranye igihe gito, yego tumaranye igihe gitoya, twarasangiye twarasuranye. Njye ndebye maze iminsi mbikurikirana, ndebye ukuntu bimeze. Njye nk'umubyeyi nkawe ndumva wamubwira akabireka kizamukira tukareba ikindi twakora. Urakoze, ngaho suza abana.